You bless the labor yet and sell the walls. They call me real man, you know.
I'm one now a Sumba. Now you see me your title.
Paolo, this is a Paolo.
Na kesho ikifika ata niongoza moyo wangu atasafisha roho yangu atailinda na mitego yote walioniwekea baba junataka uwe wange jagala mutima kwange kwa milima mini pande na baraka kila pande zinyeshe kama mawe na sifa zote ziwe zake. Blessings in a lot loud, lot loud, for all we may take over, lot loud, in me familiar. Baraka's in a lot loud, lot loud, for all we may take over, in my family, familiar. Junas carry me, nikiwa na Yesu. Wana mali wala jumba za kifahari furaha tu unawapenda hivyo hivyo na nimeona wengi wenye mapesa hawana furaha moyoni na bado bado unawapenda hivyo hivyo wewe ni Mungu huchagui kabila ndio nibariki wewe ni yawe huhitaji malipo unibariki junataka uwe wange jagala mutima kwange kwa milima mini pande pande na baraka kila pande zinyeshe kama mawe na sifa zote ziwe zake Junas kami mi nikiwa na Yesu.
Time.